Peace to the 4.12.
Second you, yeah. Zimzima, ugara kitu mapima Leo mbaka mama pima, amezima Kitu kikari, makari, wembe vikari Kemikari, mwaka tembe Bamziki, bamziki ya Shiri Benz, duli sex la familia Mikolo hewani, watu weae Baisho, cheza kibega, wakatae Kaki chin, kaki juu, kaki huha Kaki ninja, naruga na kutua Hiri michezo tunaitambua Hira knosugua, tunenderea na mbere inakua We wacha kuzingua, tutakufunua Mami achana nao, harika mate, nizungushe
Tengarugi Aleo yani, paka suse, paka suse Tainaga kulala, matena yani Paka kuche, paka kuche Tangali na ilala Aleo yani, paka suse, paka suse Tainaga kulala, matena yani Paka kuche, paka kuche Tangali na ilala
Ero magnifico, nerero ya wanajua Physical, chuma kwenye pua Typical, mama najua melinoma Wanaugua, wanaumwa homa Wanawakari, kisha namba moja Wanauzi, wanakufanya unangoja Zukusha kati, mariza katekete jeri Kotubora uzima, heri Wanawaka na urazima, domesi mama wima King Kong, sichegi na kima Yes, I'm ready for go, I'm ready na kaza ro Wanaongea shit, naziasha kwenye cho Chini what, chini so, now you know Nachapa punda, nasema boa Big chain, Benjamin Mkapa Beef to shakula lini sapa
Aleo yani, paka suse, paka suse Tainaga kulala Matena yani, paka kuche, paka kuche Tangali na ilala Aleo yani, paka suse, paka suse Tainaga kulala Matena yani, paka kuche, paka kuche Tangali na ilala
No retreat, no surrender, majeshe na zidi songa Kuna naweza pinga na una vichwa vina gonga
Bendele wani wafasa na fata nyuma Apa duli, apa chip, el chapo, apa chuma
Tanzania senda Hata kama tunashida ila nchi yetu tunependa Basi pucho henza Tushikamari nasi tutashinda
Yeah, kolabo ni soul Toka bongo paka resoto Wagana wanauliza tumewata wapi flow Msewa kome show Nafunga biashara kwa sasa Nenda swali ni kirudi ni kawapo
Uvisho ni yela Upaka voda upera Kama nki kukera Fate tandale kwa masera Uvisho ni yela Upaka voda upera Kama nki kukera Jomcho vode mamasera
La familia Dimo Abuelis
Yesa Yesa
Kimo Do the sex
Yesa
Kinari bo Karadinacho
Kamu wa pipi mate